Chuti kandi muvandimwe unteze amatwi, uyu ni coach Leonard Wiringimana kandi akabari hagarariye ishuri tegura abantu bazahindura amateka. Mu minsi irindwi iri imbere nzaba ndimo ntanga inyigisho
ku mugisha wa Aburahamu. Tuzahagara mu ijambo ryo mu Bagalatiya 3:14
rivuga ngo Kristo yaraducunguye kugira ngo umugisha wa Aburahamu ugere ku banyamahanga. Abanyamahanga ni njye nawe tuvugwa abatari komaka kuri Aburahamu mu buryo bw'amaraso. Muri iyi minsi irindwi rero nzavuga ku bintu birindwi bikomeye bya ngombwa ugomba kumenya kandi ugaharanira ukamaramaza ubishaka, bigatuma winjira umugisha wa Aburahamu. Uramutse ibyo bintu utabikoze, ntabwo uwo mugisha wazawubona, kandi ari uwawe, kandi ikiguzi cyaratanzwe. Mwibutse ko umugisha wa Aburahamu ugizwe n'ibintu bitatu. Ikintu cya mbere ni izina rikomeye, kuzagira izina rikomeye ry'ikirangirire. Icya kabiri ni ishanga rikomeye. Ishanga rikomeye ni ukugira abantu bazagukomokaho benshi cyane, bangana n'inyeri zo mu kirere n'umucanga wo mu nyanja. Kuri Aburahamu abamukomokaho bagombaga kuza biturutse mu rubyaro rwe, ariko kuri twebwe bari muri Kristo ntabwo bituruka mu rubyaro, ahubwo bituruka mu mbuto twera mu mwuka. Icya gatatu ni ukuba umugisha ku mahanga yose, ahantu hose uri ugahinduka umugisha ku mahanga yose. Ibyo bintu bitatu nibyo byari bigize umugisha Imana yemereye Aburahamu igihe bakoraga isezerano bwa mbere. Ibyo rero natwe byatugezeho, ni gute wowe nanjye twabigeraho? Aya magambo, izi nyigisho tugiye kuzakurikirana, izi nyigisho ukeneye kuzumva, izi nyigisho ndetse na mugenzi wakeneye kuzumva, kugira ngo umuntu amenye icyo agomba gukora kugira ngo umugisha winjire. Abantu batabizi uwo mugisha ntibazawinjiramo. Wowe rero ugira ubuntu bukomeye, ugire n'amahirwe ugize n'igitangaza kikubayeho kugira ngo ibyo bintu ubisobanukirwe. Ariko nk'uko uzabyumva, hari nawe ibyo usabwa gukora, hari ibyo usabwa kugeraho kugira ngo uwo mugisha uzawugereho. Utabikoze umera nka Esau, umugisha bari wawe ariko warangiza ukawugurana isahani y'ibiryo. Ndakwinginze rero izi nyigisho uzikurikirane ntizigucike, kugira ngo nawe utazaba Esau, ahubwo umugisha wa Aburahamu uzakugereho, kuko Yesu yatanze ikiguzi ku bwawe. Imana iguhe umugisha. Ijambo ry'Imana Magalatiya 3:14 ryaratubwiye ngo icyatumye Kristo acungura ubugingo bwawe n'ubwanjye ngo kwari kugira ngo natwe ubwacu tuzabone uwo mugisha wa Aburahamu. Ayo magambo turayaririmba, tukayavuga, tukayishimira, ariko ni kenshi abantu baba badasobanukiwe icyo ashaka kuvuga, kandi uyavuze ukayaririmba ukayabyinira ariko utazi icyo avuga, kandi ntugire icyo uyakoraho, aba imfabusa, nta kintu na kimwe akora mu buzima bwawe. Ni ngombwa kuyumva none ukagira ikintu bikoraho. Twasanze rero yuko umugisha wa Aburahamu ugizwe n'ibintu bitatu mu magambo avunaguye. Hari umugisha w'izina rikomeye, hakurya Aburahamu, Imana yitwa Aburahamu kandi ari Imana yacu twese. Murumva ukuntu umuntu umwe agenda agafata Imana abantu bose akayitirira, ni izina rikomeye. Igituma twita abana bacu Danieli, Mose, ni uko iryo zina rikomeye. Yesu ubwe muzi yuko mu Filipiya 2 bavuga ngo Imana yamuhaye izina rikomeye. Nuko na Yesu nawe yafashe umugisha wa Aburahamu. Amen. Cyane cyane ko nawe ari umwana wa Aburahamu. Izina rikomeye ni wo mugisha wa mbere. Uwa kabiri ni kugira urubyaro rungana n'inyenyeri zo mu kirere n'umucanga wo ku nyanja. Ibyo biravuga ngo tugomba kwera tukagira imbuto. Tugomba kubyara mu bwami bw'Imana. Tukabyara abantu bangana iki? Tukagira abadisiple bangana iki? Tukagira abadisiple cyangwa se abantu twazanye mu gakiza bangana n'inyenyeri zo mu kirere n'umucanga wo ku nyanja, kandi bakaba abakirisitu, bakaba intwari, bakaba urubyaro rufata amarembo y'abanzi babo. Ibyo ni byo kugira ishanga rikomeye. Icya gatatu ni ukuba umugisha ahantu hose ukaba uri umugisha. Icyo byavugaga kuri Aburahamu ni uko umunsi Yesu yagombaga kuza, Yesu mbibutse ko ni Imana yahindutse umuntu, kandi umuntu w'umuganira na Aburahamu muri aka kanya ni Imana ishaka kumuha umugisha. Ni nk'aho imubwiye Aburahamu rero nunyumvira ukagendana nanjye, umunsi umwe njyewe uvugana nawe, njyewe Imana, umunsi umwe nzaba umuntu, nimba umuntu nzavuka mu rubyaro rwawe. Gutyo ni kuzaba umugisha, isi yose izaba umugisha ku bwawe. Yesu ashimwe cyane. Uwo ni umugisha utangaje, ni umugisha nigabindi Imana urayisaba none yajya kugusubiza ikaguha birenze kure ibyo watekereje n'ibyo wasabye. Utuwo mugisha se uyu munsi tuwufite gute? Nangwa twawugira gute? Uyu munsi twahawe Yesu ho umugisha.
Yesu ni impano kuri wowe nanjye. Umwuka wera atuye muri njyewe. Ni ukuvuga natwe ahantu turi kubera ko dufite Imana ndani muri twebwe. Nta kintu kimwe kiduhagaze imbere cyo gutuma tutaba umugisha. Cyangwa tuzaba igisubizo ku kibazo icyo ari cyo cyose. Kubera ko ngo dufite ubwiza bw'Imana mu nzabya zibumba. Donc hari Imana iri ndani muri twebwe. Ushatse wakwiyumva ukibona nk'Imana. None ahantu hose ugeze ukibona ko uri umugisha kuko igisubizo kiba kiri muri wowe byanze bikunze. Ariko ibyo byose igituma bidashoboka nuko umuntu abatagiye muri zinshingano tumaze iminsi turukwiga. So twavuze rero yuko kugira ngo umuntu agende mu gisha Aburahamu, icyambere agomba kumenya donc akagira ubumenyi, icya kabiri agomba kugira karagiteri nziza, karagiteri ya Kristo, imyifatire ya Kristo, icya gatatu twabonye yuko akeneye kuba umuntu uba muri environment y'Imana, umuntu ukina mu ikipe ariko Yesu akaba ari kapiteni y'iyo kipe. Iyo umuntu ibyo byabikoze byanze bikunze uwo mugisha azawinjiramo. Umunsi weje rero twabonye yuko hari fondasiyo birya byose bigomba kubakirwaho. Fondasiyo ya mbere ni fondasiyo yuko ugomba kugira ubugingo bwa Kristo, ukaba ukimuka ukava mu bwoko bwa Adamu bw'abapfuye ukajya mu bwoko bw'abazima mu bwoko bwa Kristo. Hari ubwoko bw'abantu bubiri, ubwoko bwa Adamu bw'abapfuye kuko yari igitarapfa, n'ubwoko bw'abavutse bwa kabiri bagize ubugingo bongeye kuvuka bakongera bakabaho, ubwoko bw'abakristo, ubwoko bwabo muri Kristo. So ugomba kuvuka ukinjira muri iryo tegeko ryo kubaho ubuzima bwa kabiri. Yesu yabwiye Nikodemu ngo utavutse bwa kabiri ntushobora kubona ubwami bw'Imana. Kuvuka bwa kabiri ni ukuzuka ukinjira muri Kristo ukaba umwe na Kristo. Ariko ntabwo iyo umaze kuvuka nturekeraho. Iyo uvuka uvuka uri umwana w'uruhinja, usabwa gukura. Gukura rero twasanze bisaba ko umuntu agendera mu kumvira. Tegeko rireba abana ryarabwiye abana ngo mwumvire so na nyoko ngo kandi mububahe, ngo bizatuma mubaho igihe kirekire kandi mugubwe neza. Itegeko ryo kumvira ni itegeko rikomeye cyane kuko iyo umuntu agize ubugingo ariko ntiyumvire arapfa. Ariko iyo wagize ubugingo kandi ukumvira byanze bikunze urakura. Ukora urugendo uva hahandi mu bwana cyangwa se ukava hahandi mu bucakara muri Egiputa ukazajya mu gihugu cy'amasezerano, urakura ukazava mu bwana ukaba umugabo ukaba umusore. Iyo umaze kuba umusore rero ikintu Imana igukorera irakubakira, ikaguha umunani, ikaguha urugo, ikakubakira. Muri Zaburi ya kabiri umurongo wa karindwi n'umunani haravuga ngo mwana wanjye ngo wakuze ngo none nsaba ngo ndaguha amahanga ho abe umwandu wawe n'impera z'isi uhategeke. Uwo ni uwo mugisha w'Aburahamu. Umuntu abona ko yakuze akaba umusore w'ubwami. Umuntu akura kubera ko agendeye mu itegeko ryo kumvira. Umuntu yatumviye arapfa. Ariko yumviye byanze bikunze agera umugambi w'Imana. Uyu munsi rero turagira ngo tuganire ku kintu cya gatanu gikenewe, ni uguhindura imyumvire, ni ukugira kingdom mindset. Mindset kwihinduka birumvikana kuko ntabwo umuntu winjiye muri Kristo akinjiye mu bazima, ntabwo yakombye gukomeza kugendera mu myumvire y'abapfuye. Ijambo yenda twakubakiraho iyi introduction nimo mbaha ni Abaroma 12 umurongo wa kabiri haravuga ngo ntimugakurikize imibereho y'abiki gihe, ahubwo mureke Imana ivugurure ibitekerezo byanyu mube muhindutse rwose. Donc hagomba guhinduka mu myumvire, mu bitekerezo, ngo nibwo muzashobora kumenya neza ibyo Imana ishaka kugira ngo muhitemo ibyiza biyishimishije kandi bitunganije rwose. Tugomba kwitandukanya n'imyumvire y'isi tugafata imyumvire iri transforme. Iyo niyo myumvire nise imyumvire ya kingdom. Iri jambo ntabwo ari Paul warizanye bwa mbere. Ministeri ya Yohani Batisa yose yari yubakiye kuri iri jambo ryo guhindura imyumvire. Yaje avuga ijambo ngo ni mwihane, ngo ubwami bw'Imana buraje. Guhindura imyumvire cyari ikibazo gikomeye cyane, gifite agaciro cyane, gifite uburemere imbere y'Imana, ko byasabye yuko Ministeri ya Yohani Batisa waruje gutegura kuza kwa Yesu. Nta kindi cyamuzanye. Yaje ari kubwira abantu ngo nimuhindure imyumvire yanyu, ngo amateka ya Adamu ararangiye. Hagiye kuza undi Adamu wa kabiri, hagiye kuza undi Adamu mushya. We azaba ari Imana yahindutse umuntu. Ngo njyewe ubabwira ndakomeye, mwese ndabarusha gukomera. Ariko nubwo nkomeye, uyu muntu ugiye kuza ntabwo nshobora guhambura imishumi y'inkweto ze. Ntabwo yavuze umuntu giye kuza Yesu gusa ahubwo nkuko Yesu yabivuze nyine muri Matayo 11:11 n'abazamuvukaho bose Yohani Batiza ntabwo ashobora kuba yafungura imishumi y'inkweto zabo kuko Yesu yaravuze ngo mubabyawe n'umugore ngo Yohani Batiza bose arabaruta ngo ariko ngo umuto mubazankurikira umuto muzavuka bwa kabiri umuto muzaba born again umuto muzavuka bafite ubugingo bw'Imana muri ngo azaba sumba Yohani Batiza azaba afite Imana ndani muri we azaba ari mu rwego rw'Imana bari abari mu rwego rw'abantu bari abari mu rwego rw'abapfuye bazaba mu rwego rw'abazima mbese Yesu cyamuzanye no kugira ngo atware iki kumuntu uko umuntu yagombaga kumera iyo Adamu adacumura ni rwo rugero yaje kuduha ubuzima yabayo niyo modele twese kwe gukurikira kuko yaje kuvanaho ibyo Adamu yari yarangirije byose ibintu byose bigira bizima kugira ngo abantu bose tuzabashe kugenda kawe uko ni rwo rugero yaduhaye ibyo kugira ngo bishoboke bisaba yuko duhindura imyumvire yacu tukagira mindset inshya tukagira mind ya Kristo Yesu ashimwe cyane iyo mindset yo twayigeraho gute ndagira ngo tuze kuganira muri uyu mwanya inkingi twahagararamo kugira ngo tugende mu myumvire ivuguruye reka dusome Abefeso 5:15 kugeza kuri 18 ndasoma verisiyo zitandukanye kugira ngo mubyumve ngo nuko mwirinde cyane uko mugenda mutagenda nk'abatagira ubwenge mwirinde cyane iyo ijambo ry'Imana rivuze ngo mwirinde cyane wagombye kubikuba inshuro igihumbi arabo nigeze nganiza ibintu bita kumva cyane iyi ijambo rivuze ngo mwirinde cyane urasabwa kumva cyane ibi bintu avuze wagombye kubyumva inshuro igihumbi ngo uko mugenda mutagenda nk'abatagira ubwenge ijambo ahandi hatubwira ngo abantu bange bishwe no kutagira ubwenge donc mwere gukora amakosa y'abarya abantu ngo ahubwo mugende nk'abanyabwenge abanyabwenge aba mushaki ubwenge donc mujye muri ya condition twabonye ya mbere yo gushakisha ubwenge mu bushakisha none murangiza mu bugendere ngo mucunguze uburyo umwete ngiye mu yindi version tuvuge ya ijambo ry'Imana haravuga ngo muzirikane rero imigenzerezo yanyu mutagenza nk'injiji umva abatagira ubwenge hano abisi injiji ijambo ni ryiza andarikunze cyane hano bibiri giye gukoresha amagambo kinyarwanda dukonsidera kari bitutsi ariko muyahe muyumve cyane ngo ntimugende nk'injiji ahubwo mugende nk'abafite ubwenge ngo mukoresha igihe mufite neza mukoresha neza igihe wandika ngo gukoresha neza igihe kuko iyi minsi ari mibi noneho akurikiye ngo noneho rero ntimukabe abapfu mu yindi byahavuze ngo abapfapfa ntimukabe abapfu ijambo mupfu ni umuntu upfuye Yesu ashimwe cyane mwere kugenda mwere kwa muri isi nk'abapfu iyo umuntu adakoresheje igihe neza aba ari umupfu ngo ahubwo mujye mumenya neza iby'Imana ishaka ni nk'aho ivuze ngo uburyo utabinjije kandi uburyo ukoresha igihe neza ni ukumenya ubushake bw'Imana bijyanye na bya bindi by'Abaroma twasomye mu kanya ngo umenye icyo Imana ishaka noneho ku murongo wa 18 avuga ngo ntimuzasinda inzoga kuko zitera kwiyandarika ahubwo mwuzure umwuka wera kumenya ubushake bw'Imana ubiterwa n'iki nuko utasinze inzoga ahubwo ukayoborwa n'iki n'umwuka wera muri ya ntagatifu no barabonye nuko mwitondere imibereho yanyu ntimubeho nk'abapfayongo abapfayongo ushatse wakwemeza ukavuga uti birarangiye sinzaba umupfayongo mu buzima bwanjye ahubwo mube abantu bashyira mu gaciro bakoresha igihe barimo neza kuko iminsi ari mibi ngo rero ntimukaba abapfu ahubwo mwihatire kumenya icyo nyagasani ashaka udakushize imbaraga zawe mu kumenya ubushake bw'Imana uba uri umupfu iyo utabyihatiye iyo utabishoyemo imbaraga noneho warangiza akavuga ngo ntimugasindishwe na divayi kuko byabatera kwifata nabi ahubwo mwuzure umwuka wera nanone amagambo atatu hano twere kuba abapfu twere kuba injiji twere kuba abapfayongo twere kuba ibigoryi twere kuba ibicucu tuvuge ngo oya icya kabiri kugira ngo umuntu atabiyongere byagenda gute nuko yirinda cyane akaba agakoresha igihe yahawe neza gukoresha igihe cyawe neza biragusaba kumenya ubushake bw'Imana kandi ubushake bw'Imana ukabwirwa n'iki nuko ayobowe n'umwuka wera urukumva ahangaha ni formule y'ubuzima baduhaye ni ukuvuga mu gihe nimwo harimo imbaraga zo gukomera kwacu uburyo dukoresheje igihe nibyo biza desida niba dufashe umugisha w'Aburahamu cyangwa se niba tutazawufata turamutse tubashishije kujera igihe tukagijera neza nihubwo umugisha w'Aburahamu nihuba reka takanya gatoya mbaganize ku gihe kuko nubwo message muri rusange atari ku gihe ariko hari ibintu mwatahura ku gihe bikabagira akamaro. Icyambere abantu bose bavuka ikintu Imana ibaha n'ubugingo ariko ubugingo buri mu gihe. Ni ukuvuga deja kugira ngo umwana azavuke bisaba ko amaze amezi 9 mu nda ya nyina. Donc amezi 9 ni igihe, icyo gihe nicyo gituma umwana avuka. Noneho iyo birangiye niba umuntu uvuga azabaho imyaka 100 ubugingo bwe buzagira uburebure bw'imyaka 100. Ushatse wavuga ngo ubuzima bwe n'igihe azabaho birangane. Ni ukuvuga iyo umuntu afashe tuvuga nk'umwanya akareba umupira nk'uko babiduhaye mu rugero akabara amasaha nari kureba umupira we n'igihe yakoresha areba umupira ariko ubuzima yaratunze muri amasaha ane nabwo bwapoteye bwajyanye n'urya mupira. Icyo gihe nta kindi kintu azagikoresha kuko cyarangiye kandi kizongera kugaruka. Igihe umuntu aryamye y'amasaha uryamye ujya munsi tuvuge niba uryamye ukaryamira arya amasaha warengejeho nta musaruro azanye kandi ubugingo nabwo bwagiye ntibuzagaruka. Hari ibindi muri iki gihe byaje bisigaye birangaza abantu nyine kureba amasinema iyo mipira WhatsApp igihe abantu bamara bari kuri WhatsApp igihe bamara bari ku bari kuri telefone bari muri Facebook bari mbese satana utuntu twinshi yazanye tugamije nta kindi kintu tugamije uretse kugira ngo twinjize abantu mu isoko ry'imbura mu maro twinjize abantu mu gutakaziye kubera ko igihe nibwo bugingo. Igihe nicyo kirimo ubutunzi bwose Imana yaduhaye bwashobora gutuma umuntu agera mu mugisha wa Aburahamu. Abantu bose igihe bafite kiba kingana ni amasaha 28. Uwakwiga rero ibanga ryo gukoresha igihe nk'uko babitwigishije hano muri aya magambo muri utabinjije ntabigipfapfa ntabikijuju ntabikigorye ntamumpfayongo agakoresha cya gihe neza niwe uzagenda agafata umugisha wa Aburahamu akawugira uwe. Ariko utakoresha igihe neza Yesawu yakoreshaga igihe cyakirwa akirwa yicaye ari mu gatorero none ariko akategeza ko ishyamba ryo ryorora igikoko azarya akajya guhiga. Igihe cyo gufasha umugisha wa Aburahamu yaraje ashonje yabuze ishyamba yasanze nta kintu na cyamuteguriye noneho asanga mwenye ni nyina hishije amusaba ibiryo undi aramubwira ati kereka nubiguruka mu mugisha wawe ahita utanga kubera yuko umwanya yakoresheje nabi undi mwanya yakoresheje neza. Urwo n'urugero rumwe. Urundi rugero nabaha ni umusamariya kazi ku mugezi ahuye na Yesu yari yaje yikoye akabindi aje kuvoma amazi ahuye na Yesu. Yesu amubwira ati kwa mugore we ati iki gihe cyawe cyo kugikoresha uje kuzana kwikora amasaha birukaza ku mugezi uje n'akabindi ndumva ekonomi yawe utari kuyibara neza. Icyambere amazi arapfuye icya kabiri sayo ubugingo aya mazi n'uvunja n'ugera mu rugo urayanguye amare wongera ugaruke wongera ugira inyota wongera ugaruke. Njyewe I have a better idea njyewe hari nakungura inama. Umugore abanza kubipinga ariko Yesu aramubwira ijambo rikomeye aramubwira ati njyewe ati unyeme nkakungura inama. Icyambere naguha amazi y'ubugingo apana amazi utazongera kugira inyota ukundi. Icyakabiri aramubwira ati ayo mazi kandi kugira ngo utazongera kugaruka nayagira isoko muri wowe nayagira ikivu nayagira nayo ikivu none aho kugira ngo wowe uzagaruke kuvoma ahubwo abandi bakazi baza kuvoma iwawe. So ni ukuvuga Yesu yamuvanye muri ekonomi ya nyakabyizi yo kujya kuvoma buri munsi agakora amafaranga y'umunsi umwe amushyira mu bantu b'abatunzi amuha ikiyaga kibike kandi arangije amuha n'amazi y'ubugingo atuma atazongera gukenera andi mazi ukundi. Umva rero iyo solusiyo uwo musamariyakazi ayibivanyemo amasaha abiri yamaranye na Yesu cyangwa isaha imwe imugiriye umusaruro kuruta iminsi yose yamaranye n'abandi bantu. Bivuga ngo umuntu aramutse amenye ibanga yo gukoresha igihe cya gihe wakoreshaga ukakimarana n'umupira na mundiyali cyangwa n'ikipe y'abasipanishi Barcelona Liverpool nge ntabwo kubera ko ntanywe yo kubibona mfite n'amakuru numva n'abandi bantu nkumva umuntu w'umunyafurika w'umwirabura ari gufana amakipe y'Uburaya nkavuga ni ese basi yafana ikipe y'iwabo inyungu azavana muri biriya ni iyihe. Aho kugira ngo umare rero ayo masaha uri gufana irya kipe ya Liverpool uramutse igiye ukayicana na Yesu nkuko umusamariya yabigenje wava mu nyakabyizi ukinjira mu butunzi bwo kugira ikiyaga cyose kandi ukagira amazi atica ubwo agira amazi atanga ubugingo. urwo n'urugero mbahaye rw'ukuntu igihe umuntu bitewe n'ukuntu yagikoresheje gishobora kumugira umukire kikamuvana mu bukene kikamujyana mu bukire butangaje cyane. Ubutunzi bwose rero Imana yifuza ko tuzatunga buhiniye mu gihe. Igihe uramutse ugikoresheje neza ibintu byose ukeneye ibintu byose ushaka igihe cyazabikubyarira, ariko birasaba yuko ureka kuba igimupfayongo, ureka ugomba kureka kuba injiji, ugomba kureka kuba umupfu, ugomba kureka kuba umupfapfa, ukareka kuba ikijuju. Haleluya, amen.
Hari ibintu bitatu wakora ijambo ry'Imana wumvise rikagwa umutima wawe Satani ni washaka kuryiba ntabashe kuryiba. Fata icyemezo muri wowe yuko amagambo yose yagufashije ugiye kuyamenya byanze bikunze. Icya mbere wakora ni ukwandika ugafata note. Icya kabiri kubisubiramo, law of repetition, gukora devoir, gukora homework, gukora umukoro, kubisubiramo. Ibintu ntabwo bikwinjiramo ubyumvise rimwe gusa, ugomba kwiyemeza kujya ubisubiramo kenshi. Ihereze umwitozo wibaza uti ese nungutse iki, kandi none wibaze uti ndakora iki kugira ngo icyo kintu nungutse, icyo gitekerezo nungutse mbasha gushyira mu bikorwa. Icyo ni ikibazo ugomba kwibaza cya kabiri, kubisubiramo. Wiha devoir, wiha homework, ukiha umukoro, ukavuga uti ese ikintu nungutse ni iki, kandi ukongera ukibaza cyose cya kabiri ngo ese ibintu nungutse ndabikora hiki. Icya gatatu wakora ni ukwigisha abandi. Kora urutonde rw'abantu 12, kora iliste y'abantu 12, abantu b'inshuti zawe, abantu muturage, abantu bakwegereye. Iyemeze kuzajya usangira nabo ibyiza byose utahuye. Shakisha inzira yo kugira ngo ibyo watahuye ubyigishe abo bantu. Icya mbere ushobora kubohereza iyi mesaje, nicyo kintu cya mbere ugomba gukora. Icya kabiri, bya bindi watoyemo gerageza ushaka uburyo ubisangira nabo. Wagenda ubona n'umwe ku giti cye n'undi ku giti cye, byaba ari abana mu rugo, byaba ari abaturanyi, byaba ari abavandimwe bawe, shaka ukuntu ibintu wumvise ubisangira n'abandi. Kandi ntubisangire n'abandi ari ukugira ngo ubabwire ibintu wamenye, ujya ubikore kugira ngo nawe bikwinjiremo kurutaho. Ikintu wigishije mugenzi wawe kiguhamamo, kandi kubera kuri mukigisha undi ukacyumva neza. Kandi wumvise ibintu nk'uzabyigisha nabwo ubyumva neza cyane kuruta umuntu ubyumva gusa nta magambo abifitiye. Aya magambo ukomeze uyumve, ukomeze uyumve, uyasubiremo kugeza yaza gucengeramo. Ushatse wajya ufata amaverise akaba ari gukoresha amasengesho yawe, akaba ari gukoresha mu muri meditation, ndetse ukirirwa unayatekerezaho umunsi wose kugeza igihe aza gucengereramo. Uko nguko ni ko ijambisha mutima wawe ntirizigere rikuvamo. Imana iguhe umugisha.